Ili nizwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaje mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti muduteza amatwi, muri kumwe na Fidel Nyongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda n'abahoze muri FDLR barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi banyarwanda batabaye abasirikare.
Muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe, ifite uburambe bw'imyaka 12. Ingizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye, harimo n'abaturage basanzwe.
Uwo ni Fidel Wibabara, ayoboye koperative abajana n'igihe ifasha bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda n'abahoze muri FDLR. Radio ya Amerika Washington DC amakuru rero inkuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'igihugu n'abahoze muri FDLR barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi banyarwanda abatabaye abasirikare. Bishyize muri koperative abajana n'igihe yo mu karere ka Musanze yabafashije kwiteza imbere mu buryo bishimira. Mu kurikire ikiganiro bagiranye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Koperative abajyana n'igihe ikorera ubuhinzi mu kagari ka Cyogo mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Ni koperative igizwe n'abanyamuryango 113 nk'uko perezida wayo Bwana Wibabara Fidel abivuga.
Igizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye, harimo n'abaturage basanzwe. Hari ingabo zaturutse muri EGCFARE, hari abasezerewe muri RDF ndetse n'abagiye baturuka muri FDLR mu bice bya Congo. Muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe, ifite uburambe bw'imyaka 12.
Muri iyo myaka 12 ubwo umunyamuryango yavuye he ageze hehe?
Ubu ndebye nk'uko wabonye kuri siroga yacu, twavuye kure tugeze kure kandi turashaka kugera kure. Koperative twatangiriye ku 10,000 ku munyamuryango, dutangira turi abanyamuryango bakeya tugeze kuri 28, ariko twateye imbere mu banyamuryango aho tugeze ku 113, ndetse tubasha no gutera imbere ku mugabane, aho umugabane uyu munsi ugeze ku 400,000. Ubwo urumva kuva ku 10,000 ukagera ku mugabane w'400,000 ni ibintu bishimishije mu buhinzi.
Bwana Wibabara, ryo buri koperative yahoze muri FDLR, reka komeza tugereranyiriza ubuzima yabagamo mu mashyamba ya Kongo n'ubwo uyu munsi na bagenzi be barakurikira.
Ubuzima bw'uyu munsi mbona ari ubuzima bw'indashyikirwa, ari ubuzima bwiza, kuko uyu munsi nkora nteganyiriza ejo hazaza. Naho nko mu mashyamba ya Kongo, aho nari ndi umusirikari za Masisi, za Rucuro, za Karehe, twahoraga turi mu miguruko tugenda gusa nta guteganyiriza ejo hazaza. Icyo nabaga ntegereje ni ukuvuga nti tugiye kurasana, kuko buriya iyo ugiye ku rugamba ntabwo uteganya gutaha. Ni ibintu bibiri, ubuteganya ni bitatu, aho uteganya gutaha uri muzima, gupfa no gukomereka. Uvuga ibyo byose uko ari bitatu, wagira amahirwe ukabona utashye uri muzima, wagira umwaka ugataha wakomeretse cyangwa si wagira ibyago ugasigaye ubuzima. Uvuga rero nta hantu ubuzima bwa hano mu Rwanda buhuriye n'ubwo hanze, cyane cyane ko komisiyo ya demobilizasiyo yagiye idufasha ikatwinjiza mu buzima busanzwe. Nyuma yaho kubera ko koperative nza kubona amahugurwa yo guhinga kijyambere, aho ndi mu bahinzi bashobora kwibonera umusaruro uhagije ushobora kuntunga, kuko hari byinshi twagiye duhindura. Nko muri iyi regio bavugaga ko nta muntu w'umuhinzi wigeze agura n'igare, ariko ubona moto wayigura n'ikirenze moto wakigura mu buhinzi, bitewe n'uburyo abantu bamaze kutubona nabo bahise bakunda umurimo w'ubuhinzi. Ubu guhinga bere bavugaga ko wabuze icyakora ari umuhinzi, cyangwa bavuga ngo wirukanwe ku kazi ngo yasubiye kwisuka. Ariko ubu sinzi niba isuka umuntu yayivuga nabi, ndi kumva ntabwo kujya guhinga ari ka kazi ukora ari uko wabuze ibindi, wabuze icyerekezo, ahubwo ubu ni umwuga nk'indi. Nkuko avuga rero, iyo ugereranyije ubuzima bwo dufite hano mu gihugu n'ubwo nari ndimo nkiba muri FDLR, wasanga ntaho bihuriye, cyane ko wabonaga nta guca. Niyo wagira umwenda ntiwabona igihe cyo kuwambara, usanga ntaho buhuriye ubwo buzima bwo nk'ikugereranya, byo ntawabona uko bugereranye uko ntawafata igihumbi ngo kigereranye na miliyoni ngo bishoboke ubwo n'abari ubwo usanga barasigaye inyuma iyo bageze ino usanga bibaza bati nibo cyangwa ntari babandi twabanye kuko araza gasanga wariteje imbere.
Mwatubwira amazina yanyu.
Nitwa Nsengiyumva Theoneste.
Uri umunyamuryango w'ikoperative abajyana n'igihe.
Ndi umunyamuryango wayo mazemo imyaka igera muri ine.
Hari inyungu umaze kuyibonamo kuva aho igereyemo?
Maze kubonamo inyungu nyinshi. Inyungu za mbere ni uburyo nigiyemo ubuhinzi. Inyungu za kabiri ni amafaranga nagiye nkura mw'ubwo bumenyi nakuye muri koperative. Mu buhinzi nyine nagiye nkora mfashe muri rusange mbaze nk'ibyo maze gukuramo ndumva maze kugeza mu masambu ya miliyoni nk'eshatu.
Wabonye ukesha kuba muri koperative?
Eh.
Wanabaye n'umusirikare wakoze ikihe gisirikare?
Nakoze igisirikare cya RDF.
Wasezerewe ryari cyangwa se wakivuyemo ryari?
Nakivuyemo muri 2008.
Kuva 2008 uri muri koperative wahuriyemo n'abandi bakoze ibindi bisirikare haba muri FDLR cyangwa se n'abandi mwabanye gute mubanye gute kugeza uyu munsi?
Kugeza uyu munsi nta kibazo dufitanye tubana neza ari abaturage tubanamo ari nabavuye mu mitwe yo hanze ubwo aribo twari duhanganye nabo nta kibazo tugirana nta kibazo tubanye neza
ntabwo mwihigeze haza akantu kugira uko rwikekwe cyangwa se ko kurebana nabi
ntako kuko umuntu wese uvuye mu gisirikare anyura mu mahugurwa ndumva rero nta kibazo twigeze tugirana kuko buri wese yarahuguwe
nta kantu ko gutebya mujye mugira se ngo mwibutsanye nk'igihe mwari muhanganye
gucyurana nta biba birimo ariko nk'abantu bahuriraga ku rugamba iyo mwicaye ahantu nyine muraganira mukibutsanya uko byari bihagaze ariko nta gucyurana nyine ari ibiganiro
nandi mwatwibwira
nitwa Nzikuriza Emmanuel ndi umunyamuryango w'ikoperative
kuva ryari
mazemo nk'imyaka igera muri itatu
weho hari inyungu maze kuyikuramo
maze kuyikuramo inyungu njyewe maze gukuramo inzu y'amabati nabaga mu mategura mbo maze kugura n'uturima tubiri nizera ko inteza imbere rwose nta kibazo
nawe wakoze igisirikare wakoze icyo gisirikare wowe
nakoze igisirikare cyo kwa Habyarimana kora n'igisirikare cya FPR Ngotanye RDF aho nsezerewe maze imyaka icumi mvuye mu gisirikare
ubuzima umaze kuva mu gisirikare tubwire uko byagenze
ubuzima bwa gisivile nta kibazo ngemeze neza guhinga ndahinga ubumbanye n'abaturage neza nkuri ingera gutabara ku rwego rw'akagari
tugereranyirize noneho ubuzima bw'igisirikare wakoze ibisirikare ngirango bibiri bya leta ubuzima bwa gisirikare bwari bumeze gute
ubuzima bwa gisirikare cya leta ya mbere nakoze bwari bwiza uko bwaje gukora amahano bakora jenoside bageza aho RDF irabarasa barahunga ariko kugeza ubu ubu ngubu uri kugenda neza nta kibazo nta shida rwose
ni iki cyakugoye cyane mu buzima bwa gisivile ukimara kuva mu gisirikare
urabona ko najaga mpembwa ngeze mu giturage binsaba kugira ngo nkoreshe ingufu kugira ngo nongere nsubize gahunda ya gisirikare nkuko nahembwaga muri gahunda ya gisirikare binsaba ingufu nyinshi gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo mbone nkaga amafaranga najaga mbona mu gisirikare ariko ubu nta kibazo ubumeze neza nta shida
mu mibanire yawe n'abandi haba muri koperative ndetse no hanze ubona bimeze bite
mu mibanire yanjye n'abaturage nta kibazo muri koperative tubanye neza nta ribi iyo havutse ikibazo tugikemurana hamwe ndizera ko nta kibazo rwose muri koperative
nitwa Ndayambaje Jean Pierre kuba ndi umwanditsi w'iyi koperative abashyana n'igihe
waba waratangiranye nayo
ndi umwe mu bantu batanu bagize igitekerezo cy'iyi koperative natangiranye nayo muri rusange iyi koperative imaze kumfasha byinshi cyane cyane duhere ku bitekerezo twahurije hamwe kuko njyewe ndi umuturage usanzwe ntabwo nigeze ngira igisirikare ariko twahuriye hamwe n'abari bavuye mu gisirikare duhuza ibitekerezo dushakisha uburyo twakwivana mu bukene twatangiye kuko nk'uko bikubwi duhinga turahinga dufata gahunda yo gushakisha uburyo twakwinaza ibinyomoro ndetse twigisha abaturage guhinga n'inyanya bigaragara ko hano hatangiye kugenda hahinduka ubu ngubu muri aka gace urebye abahinzi b'ibinyomoro abahinzi b'inyanya bari mu bantu bateye imbere ngira ngo unarebye no hanze urabona amazagi atandukanye mu rwego rw'imiturire abantu baje gutura ku midugudu nanjye rero muri abo ngabo nkaba ndimo nabashije nari ntuye muri iyi misozi mbasha kuyivamo ubu nanjye nkaba ntuye hano muri uyu mudugudu ndetse mu byo ntatekerezaga kubona ikibanza ahantu ngahangaha nkacyubaka. Ubu ngaba maze kugira n'abana bageze muri secondaire, nkaba mbona uburyo nabigisha, naho guhinga hagiye hiyongera, nta butaka nari mfite kuko ninjiye muri cooperative maze kubaka, ariko nkiri umusore nta bundi bushobozi mfite bwo kwibeshyaho. Ariko uyu munsi wa none maze kubona ubutaka bwo guhingaho nubwo butaragira ku rugero nifuza, ariko ndahinga nkeza kuko niba mfite ubushobozi bwo kuba nakweza yenda toni y'ibigori ishobora no kurenga, nkaba mfite ubushobozi bwo guhinga ibinyomoro. Iyo ibinyomoro byeze mu byumweru nka bibiri nshobora kuba nabona toni y'ibinyomoro nkayijyana ku isoko nkabona amafaranga. Ibyo nkumva bimfashije, nkumva mu kuri ibitekerezo twahurije hamwe byaratumije nanjye nzamuka.
Noho n'ubu bimwe wavuze byo kugereranya, ndiba gukoresha urugendo rw'amezi atandatu n'ibirenge, none buno urugendo rw'iminota 30 ni ugutega moto. Muri byose usanga hari ibintu byahindutse bidashoboka kugereranyika, naho buriya twari turi mu buzima bubi cyane cyane, aho umuntu akora urugendo rw'umwaka none butanazi niyuje. Aho hari nk'abavuye Kamina n'amaguru badusanga bari bazanye na mudacumura, badusanze imasisi ahantu bita Kibua, bakoze urugendo rw'umwaka n'igice ruri kurenga n'amaguru. Umuntu aha bari umusore w'ibiro 80 agasigarana ibiro nka 50 kubera urugendo rwa muri vesi. Nta n'uwabona uburyo bwo gushima Leta y'u Rwanda ahifata abantu bahoze bayirwanya bakongera bakabana neza. Ubu nuko mwasanze tutari kumwe twateranye, uribye ukuntu tuba tubanye ntiwamenya ko umwe yavuye muri FDL undi muri RDF, usanga turi abavandimwe abaturage turi kumwe, ugasanga nta kibazo kirimo, twese nta wikebake bundi.
Hari itandukaniro cyane cyane ku buzima bwo mu ishyamba, se bugengwa n'amategeko buri mu ishyamba. Nta proje ntaki, ntaho ngaho navuye nahavuye, nta mwana ngira, ntavuga mfite ubumuga. Ubu mfite umwana wiga muri secondaire mu wa mbere, ni ishuri ry'amafaranga muri interina, abana banjye bariga. Ubu ni ubuzima bwiza, ryamo ngasinzira. Ntacyo, nta hantu bwahurira n'ubwo mu ishyamba ubutegereje ko umunsi ku munsi ushobora gupfa.
Koperative Abajyana n'igihe imaze kugura imodoka ifite agaciro ka miliyoni hafi 40 ibafasha kugeza umusaruro wabo ku isoko. Ifite n'inzu itaruzura neza yo guhunikamo no kumisha umusaruro w'ibigori kugira ngo bigemurwe ku isoko bifite ubuziranenge bwifuzwa. Ifite kandi ihema ryabugenewe rikoresha imirasire y'izuba ribasha kumisha toni nibura 3 z'ibigori mu masaha 2 yonyine. Bafite umukozi woherejwe n'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi, akaba ari uberekera uko bahinga kinyamwuga no gufata neza umusaruro.
Nk'uko mubizi mu Rwanda uyu munsi dufite ikibazo kigendanye n'uruhumbu, akaba ariyo mpamvu cyane cyane ndi hano, kuko mwabibonye muri stoke, wenda ibigori mwahasanze nyumba witegereje mu mifuka wabashije kurebamo ubona ibigori birimo byose n'umweru. Akaba ariyo mpamvu buri munyamuryango wese aba agomba kubona amahugurwa y'uburyo azafata neza umusaruro kugira ngo ugere ku isoko ufite bwa buziranenge dushaka mu bwiza ndetse no mu bwinshi. Koperative yo icyo tuba hano ni ugufasha koperative kubona amasoko yaguye, kuko ikibazo cyo kugurisha mu bamamyi, umumamyi wo kugurirwa uko ashaka, kuko akenshi udafite isoko akwereka ko nta handi uzabijyana. Nko kwanika ibigori, baba barabonye amahugurwa gufata neza umusaruro, umuturage akamenya ngo nzasarura iki gihe, nzanika gucya, ibi kigori cyeza kiba gifite ibi bimenyetso, ibyo akaba bizi. Urumva ku mahugurwa nta kibazo baba bafite. Noneho bakongera gashishikarizwa kwanika mu mahangari, noneho nk'ibigori cyane kuko nibyo bahinga cyane urebye.
Muri rusange abanyamuryango b'iyi koperative baba babaye abasirikare cyangwa batarigeze bagikora, bahamya ko imibanire yabo ari myiza n'abandi. Buri munyamuryango avuga ko hari intambwe ishimishije amaze gutera kubera guhuriza imbaraga muri koperative. Bafite intumbero yo gushinga uruganda ruciriritse rukora ifu ya kawunga ruzajya rutunganya umusaruro wabo, bakaba banagura n'uw'abaturage babakikije.
Turunguka ariko tuba dushaka inyungu irenzeho kuyo tubona, nk'uko twababwiye tuti dushaka kugera kure. Tuba dushaka inyungu irenze, cyane ko ubu ngubu turi muri gahunda yo kuba twagira uruganda rwumwe. Ibi bigoraho kubigemura hirya tukaba twabibyaza mu Kabunga, kuko tumaze kumenya tekiniki zo kugira ngo tubone umusaruro uhagije.
Nsoje nshimira abayobozi n'abanyamuryango ba koperative Abajyana n'igihe twaganiriye, namwe baduteze amatwi ndabashimiye. Nitwa Claude Ganza Munyamagana, iyi ni Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu mugambi wo guhijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi turanyarukira mu Bushinwa reka mpijambo mugenzi wacu Eugene Mukankuzi
Nchuti zijwi rya Amerika mbanje kubasuhuza. Ubuheruka twabagejejeho ikiganiro twagiranye n'uhagarariye Best World Link Group mu Rwanda ikora ibikorwa byo kwamamaza ikanafasha abanyeshuri bifuza kujya kwiga mu mahanga. Uyu munsi twabatumiriye umwe muri abo banyeshuri ni Mugisha Jean-Claude yiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Twakire rero mutumirwa wacu ku Ijwi rya Amerika Jean-Claude Mugisha urakoze cyane kutubonera aka kanya kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane namwe kumakakanya kugira ngo tuganire.
Ese umaze igihe kingana iki wiga mu Bushinwa? Wiga iki?
Maze umwaka n'igice niga mu Bushinwa, niga mechanical engineering.
Watubwira se muri make ugitangira gushakisha uburyo bwo kujya kwiga mu Bushinwa wabyifashemo gute? Uhagarariye Best World Link Group yatubwiye ko uri mu bo yafashije wabyifashemo gute?
Chaka kujya kwiga mu Bushinwa nabajije bagenzi banje bariyo bambwira ko bakoranye na Best World Link hanyuma nanjye ngiye ndabareba baramfashe
byarakoroheye wabigenje ute kugira ngo byihute niba byarihuse cyangwa se niba hari n'ingorane wagiriyemo
urebye nge byaranyoroheye cyane nta kazi kenshi byansabye byose barabikoze neza nuko bari babinyemereye
icyo bagusabye ni iki
icyo bansabye ni documents zisabwa n'amashuri bakorana nayo urebye nibyo nta kindi bansabye no kubabwira icyo nifuza kwiga ubundi akazi kandi kazi kose gasigaye nabo bagakoze
ubwo byabafashe nk'igihe kingana iki kuva ubisabye wegereye Best World Link Group noneho hagati yo gusaba no kwemererwa cyangwa se kugira ngo bicemo byafashe igihe kingana iki
byarihuse cyane kuko amashuri bakorana nayo baba bafitanye amasezerano ntabwo byarengeje ukwezi n'igice ibyanjye byamaze gutungana
ndumva byarihuse ubwo ni ukuvuga ko wowe wari waramaze kwitegura warashyize hamwe ibikenewe uretse izo dokima wari waranabashije no kureba amafaranga uzakoresha cyangwa se n'ubundi buryo uzakoresha kugira ngo bigufashe mu kwiga
yego umunsi ku munsi uko application genda bagenda bakumenyesha bagiye bambwira aho bigiye bigeze bakambwira ibyo ntegura inzira yose urebye bayinyoboyemo
nk'ubwo se ugiye kujya mu Bushinwa warakubwiye bati teganya iki
nta bintu byinshi nateganyije urebye kuko ibintu byinshi n'ubundi naho biba biva ikintu cyonyine nateganyije nyine no kubukinga iyo tike y'urugendo n'ibyo muri make
mu byerekeranye se no gushaka nk'imyenda ukurikije ubushyuhe n'ubukonje igihugu cy'Ubushinwa ntabwo kimeze nk'u Rwanda byo wabigenje gute
ibyo ngibyo bitewe naho bari bankureye bari banteguje bambwira igihe cy'umwaka ko biba bimeze nagiyeyo hashyushye ntabwo nari nkeneye ibintu bishyushye cyane ntabwo byangoye ibyo ngibyo bijyanye n'imyambarire uko hagiye hakonje niko nanjye nagiye ngura imyenda nkurikije uko ikirere kimeze
nuko umaze kugera mu Bushinwa se ubwo nk'ikintu ikintu cya mbere cyagutonze cyangwa se ikintu cyagutunguye wasangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika ni nk'iki
mu by'ukuri njye nta kintu cyangoye nsanzwe nkunda avantire cyane kubona umuco mushya ibintu bishya njye narabikunze cyane nta cyangoye mu by'ukuri
kubijyanye se n'ururimi cyangwa se urebye hirya no hino ukabona bavuga ngo ukunda avantire ariko ukareba hirya no hino mu ishuri ugasanga abantu mutaziranye mu gihugu cy'amahanga byo wabyakiriye ute
birumvikana ururimi rubanza kuba ikibazo mu minsi ya mbere ariko gahoro gahoro ugenda umenyera ukagenda umenyera nyine n'abantu baturutse hirya no hino ku isi mukagendamo inshuti gahoro gahoro urebye ntabwo ku bwanjye ntabwo nabyita ko ari ikibazo ahubwo nibyo n'ubundi nagiye nshaka kureba ibyo byose
hari abandi banyeshuri b'abanyarwanda wasanzeyo bari bakigayo watubwiye ko hari abari baragiyeyo wabajije mbere yo kugenda hari abo wasanze ku buryo mwaba barabashije kukumenyereza bakagutoza kuba muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa
yego baramfashije cyane bampaye contact z'abandi bafashije mbere baranyakira niyo mpamvu urebye bitanangoye cyane kuko bakomeza kugenda bagufasha kuva application itangiye kugeza ugezeyo baragufasha cyane rwose.
Uko byerekeranye se n'amasomo byo byifashe gute muri ibyo bya engineering byimeze gute?
Byerekeranye n'amasomo bimeze neza cyane kuko abashinwa n'ubundi ibijyanye na engineering nicyo kintu bazwiho muri aka kanya, nibyo bintu bashoboye cyane, nacyo cyatumye nifuza kujyayo. Amasomo aragenda, amastage barayadushakira, part-time mu nganda hirya no hino, n'amafaranga agenda aboneka gahoro gahoro.
Iyo mugiye gukora hari n'igihe ushobora kugenda aho wimenyereza akazi cyangwa se witoza bakaba baguhemba
cyane rwose.
None u Rwanda rukwitezeho iki rero kubijyanye n'ibyo bya engineering, ibyo uzakora utashye ni ibiki?
U Rwanda rwakwitega ku muntu wabashije kwiga mu Bushinwa ibijyanye na engineering impinduka nyinshi kuko iterambere ryabo riri hejuru rwose, baradusize. Iyo wize aha ngaha ubasha kumenya ibintu byinshi, ibintu bigezweho, tekinoloji igezweho, inganda zigezweho.
Abashinwa rero ugiye kubatwara akazi, bajyaga bubaka imihanda, amateme.
Icyiza ni ukugenda ari muri sivo, ariko abo mu nganda ndabatwara akazi da.
Ntabwo aribo bonyine bashoboye, n'abanyarwanda barashoboye
cyane rwose, wahawe amahirwe nk'ayabo ukigana nabo ukagerayo ukareba ukuntu bimeze. Ntabwo aribo bonyine bashoboye, n'abanyarwanda barashoboye.
Hanyuma se hari akabazanya nkunda kwibaza, mu bajya aho ngaho mu Bushinwa hari abakobwa basanzemo cyangwa se niyo baba ari n'abamama, ariko nk'abantu b'igitsina gore basanzeyo nabo baratangiye kwiga?
Barahari cyane rwose, gusa muri engineering usanga atari benshi nko muri amasomo ajyanye na business, ariko barahari, nabo barahari cyane.
Urebye se ubona engineering nabo bayishobora?
Bayishobora kuko barahari benshi nabo bayikora.
Noneho ubwo inama waha nk'umuntu w'umunyeshuri wagize igitekerezo ngo abe yakwitegura bashaka amahirwe niba yifuza kujya kwiga mu mahanga, inama wamuhaniza iyihe?
Inama naho umuntu wifuza kwiga mu mahanga ni ukwegera aba bantu babimenyereye nka Best World Link, bakaba bamufasha kuko urugendo rurakorohera, nta mvune uhura nazo nyinshi, akazi kose kaba ari akabo muri make.
Nibwire ko ubwo nta n'icyo bagombye gutinya, kuko uravuze uti umuntu ariga ariko n'udufaranga dushobora kuboneka mu gihe umuntu arimo yiga, ukabasha nk'ukuba wakwirihira, ntabwo utegereza kubagira neza cyangwa se kubabyeyi cyangwa n'undi muntu wese wagombaga kugufasha kugira ngo wishyure amafaranga y'ishuri cyangwa se ubone nagutunga.
Cyane rwose, tuzi tugenda tuboneka gahoro gahoro, nta mpungenge bakwiye kubigeraho ibyo ngibyo muri make.
Muri rusange noneho nk'abakobwa wabagira nama ki badukurikiye muri iki kiganiro, nabo baba bifuza kujya kwiga haba mu Bushinwa cyangwa se no mu kindi gihugu, nk'uko waruvuze uti nabagira inama zo kwegera Best World Link Group kugira ngo nabo babafashe, ikindi wababwira ni iki?
Ikindi nababwira nuko batinyuka cyane cyane, ugeze aho urabibona usanga abakobwa bari ku rwego rwo hejuru cyane, usanga abarimu benshi ari abagore bigisha mekaniko, usanga ari abadokteri, ari abaprofeseri b'abagore kandi babizi ku rwego rwo hejuru rwose. Rero nama nabagira ni ugutinyuka, nabo barashoboye. Niyo nama nabagira.
Niba hari ikindi wumva wifuza kubwira abakurikira Ijwi rya Amerika tutabashije kugeraho kandi wumva cyabafasha, kuko wowe wagize n'amahirwe yo kuba uri hanze ukajya mu Bushinwa, abantu ahantu hari igihugu cy'abantu bakora cyane, ni iki wababwira niba hari icyo akajambo kanyuma wakwifuza kubabwira dusoza iki kiganiro?
Ikintu nababwira ni ugukunda umurimo, nk'uko umaze kubivuga hanyine barakora cyane kandi ubona ko biteza imbere kubwo gukunda umurimo. Niyo nama nagira abantu muri rusange.
Mugisha Jean Claude, umunyeshuri mu gihugu cy'Ubushinwa, ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye cyane namwe.
Ntitwatandukana ntabashimiye namwe nshuti twari kumwe, kuba mwahisemo kuba hamwe natwe muri uyu mwanya. Abandi namwe mwifuza kutuganirira ku bintu bitandukanye, muzatubwire tuzabaha ijambo. Radio yanyu Ijwi rya Amerika irabazirikana kandi yabageneye umwanya mu biganiro byayo. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Murakarama, mukomeze kandi kugira ibihe byiza, amahoro iwanyu no mubanyu.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho kubakunzi b'umupira w'amaguru kubakurikirana shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu Bwongereza bita EPL mu Cyongereza, tubamenyesha ko isezon yarangiye y'uwo mwaka ikaba irangiranye n'insinzi y'igikombe cy'umugwi Manchester City. Manchester City mu nkino zabaye uno munsi, Manchester City yatsinze Brighton ibitsindo bine kuri kimwe, Arsenal yatsinze Burnley ibitsindo bitatu kuri kimwe, Crystal Palace yatsinze Bournemouth ibitsindo bitanu kuri bitatu, Newcastle United yatsinze Fulham ibitsindo bine ku busa, Leicester na Chelsea byarangije urukino bifise ubusa ku bundi, Liverpool yatsinze Wolves ibitsindo bibiri ku busa, Manchester United yatsinzwe na Cardiff ibitsindo bibiri ku busa, Southampton na Huddersfield byarangije bifise urukino bifise igitsindo ku kindi, Tottenham na Everton byarangije urukino bifise ibitsindo bibiri kuri bibiri, mu gihe West Ham yatsinze Watford ibitsindo bine kuri kimwe. Rero umugwi Manchester City umenyerezwa na Pep Guardiola niwo utsinze igikombe cha EPL cha shampiyona y'Ubwongereza inshuro zibiri wikwirikiranya no mu mwaka uheze muri season iheze niwo wari watsinze. Iyo ntsinzi rero yagiye kushika ku kino gwa nyuma kuko umugwi Liverpool warahiganywe nayo bikomeye cyane, wari nyuma inota rimwe. Rero ntiwashoboye gutsinda Liverpool, ntiyashoboye gutsinda ico gikombe cha EPL kubera irangije urukino naho yatsinze uno munsi iri inota rimwe inyuma ya Manchester City. Kubakunzi rero ba Manchester City tubifurije kugira ibihe byiza n'umunezero mwiza kuri ekipe yanyu. Ukuntu rero byarangiye imigwi izoja mu nkino z'igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya mu Bwongereza, ni Manchester City yarangije n'amanota 98 mu kibanza cya mbere, Liverpool iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 97, Chelsea iza mu kibanza cya gatatu n'amanota 72, mu gihe Tottenham iza mu kibanza cya kane n'amanota 71. Muri Europa League ni Arsenal iri mu kibanza cya gatanu, Manchester United iri mu kibanza cya gatandatu. Rero kubakunzi rero umupira w'amaguru nuko ibintu vyifashe no kuzorindira muri season ikwirikira mu mwaka uza, umuntu akaraba ko mu migwi itashoboye kuhashika izoshobora kugira ico yimariye mu kurindira rero iyo shampiyona mu Bwongereza nkuko mbejeje kubibabwarira ikaba yarangiye, ikaba yarangiranye niyo ntsinzi y'umugwi Manchester City. Ahandi bimaze kumenyekana mu mashampiyona yandi imigwi izaratsindiye igikombe muri shampiyona zawe ni mu gihugu cha Espagne, aho ari umugwi Barcelona watwaye igikombe cha Liga yabo shampiyona yo muri Espagne. Naho mu Fransa ni umugwi Paris Saint-Germain. Rero amakuru rero twari ko tubabwira yaraya rero y'inkino no kurangira kwa season mu Bwongereza. Mugira ibihe byiza, mubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.